Welcome to the fire department.
Remember where you got from. Some your music crumbles, don't see
last
old.
Last time banana ilava endo gula titi, no will after 3 days. Vakachoka kunchito, kama chinja kamu sangonga ni month end. Nishibayamba tumateka we shokazi. Kachinja na komwela tini soft life. Kuchoka peba na tengela loni, kunyumba no show. Ziba kipunga na contact, ila nange na pamoja. Bangolova baba sakida badi papo. Tivela lelo benze uku, mailo benze uku, badi papo. Weekend kafika siba oneka, ba mange na papo.
Tisakira tenye mwele kote.
Bangele na papo. Gachimvili mvili usiku bama disa. Bama oneka chendalama baka puisha. Nomvesa na chifundo kupeteka mchila ngapu kama wea pepa ficha. If you want si pay nafika pede. Banange na pabo angati JJ. Bobari 10 after 1 week. Na madanda ulo nishi mutumba valispe. Kukona bondi bama kana. Mavina ndie bakonda sana. Jema patebo na savana. Monga trap ubali pama. Bama oneka simpo so na fiko so. Bakafora ni inkoko na vimpopo. Hai vili munkopo. Heta fuck off. Alikutia take jenga ba. Last time banala ilava endo gula titi. No will after 3 days. Vakachoka kunchito kama chinja kamu sangonga ni month end. Nishibayamba tumateka we shokazi. Kachinja na komwela tini soft life. Kuchoka peba na tengela loni, kunyumba no show. Ziba kipunga na contact, ila nange na pamoja. Kuchobu bangolova baba sakira badi papo. Tivela lelo benze uku, mailo benze uku, badi papo. Weekend kafika siba oneka, bama nge na papo.
Tisakira kateni mwele kote.
Walidubira mutente, ever since the payday. Boga de junarente, salaleke niba shempe. Inadi h-tente, ni movie na makenke. Tumpo fiat body, poka lab, nechpes, kala jojo. Potara uzaka shet na magogo. Etuba mona less pa ma social ni convoy bona vala maso vala bobo chest chenet a decree. Dala man sata na mdala wa maziba. Gafola ni shapa ma shopping sprees. Twala ma udiaka mans. Persona di nevo ngalu banj saka mada man. Gamone kabwela nef swen nesha. Nasara dadi ponganya da swen nesha. Loji gat fwach tide fya bushilu. It's like cheese sale last time.
Manala ilava endo gula titi. No will after 3 days. Vakachoka kunchito kama chinja kamu sangonga ni month end. Nishibayamba tumateka we shokazi. Kachinja na komwela tini soft life. Kuchoka peba na tengela loni, kunyumba no show. Ziba kipunga na contact, ila nange na pamoja. Kuchobu bangolova baba sakira badi papo. Tivela lelo benze uku, mailo benze uku, badi papo. Siba oneka, bama nge na papo.
Tisakira kateni mwele kote.
Kutunga na kaluwa. Wape kumpaku mwawa. Ivali kutunga na kaluwa. Wabashi kukumu.
Remember where you got from. Some your music plumbers, don't see old.
Mena nge na papo.
Yes.